Whoa, 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 whoa.
Listen how the edges
whoa, 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 whoa,
seem to come together
whoa, 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 whoa,
with no muscles to activate them.
Whoa, 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 whoa.
The voice sounds
whoa, 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 whoa,
as if air is pulling them together.
Whoa, 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 whoa.
Aerodynamically.
Whoa, 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 whoa. Whoa, 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 whoa.
Hear how the voice swells naturally.
Whoa, 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 whoa.
Well done.